President of the ghetto. Unajua nini? Hiyo vida. President of the ghetto. Sijui ambassador of the streets. Inaanza ngaje.
Nimesahau intro yenye nilikuwa nifanye.
We'll save the youth from the drugs.
Oh, we are about to break a record. Tunataka kupiga episode na 30 minutes. So tunaenda ku break record kama nani?
Faith Kipyegon.
Exactly. So Faith Kipyegon ame break 3 world records. In a span of
6 months.
Less than 7 months, right?
Less than 2-3 months.
Na hiyo ni pesa.
Damn. To be her.
Hey, like I'm comparing it to Mungu akiamua ni wewe na yeah, to you mean what does
you have to have faith.
But yeah, imagine you are training.
You have to have faith.
Let's imagine you are training. You got done
with this fine. I let you know. You should have said
about it. Ninja, you make a slow to catch it. That's like...
First time? A man's like trips in studio.
But your training ni mob, like ni intense.
Wana kibiango huko Nandi kwa mlima.
Ni vile, unaona vile Usain Bolt alitoke out of nowhere akaanza ku break record. Like, how
but last time
so like ni a faster person amekuwa, ame come up. Like, hawa watu wengine wenye walikuwa, akukuwa na msia na match nini yake. So like, ni so easy for her. Like, ni kama... Kama nini?
But ndo wendele kubeat records, lazima ujieke through some sort of training ya kujipush.
Like, I also saw Kipchoge is going to run but, in Berlin, right?
Chance yongele yo. Any goat. Nini, speaking of goat, mulia na Kenya Mesa alifunga jana.
No.
Na ameva yo nini ya pink.
Ya pink.
Sindi yo. Alikuwa na nini bab.
Yeah, ndio yo, I knew it. I knew it.
Wow.
Tuanze episode. It's months like Trez in studio today. It's fine Saturday morning.
But they recently after kujua Amy, movies kaza wote ama series na watch, lazima kukue na character tu anaitwa Amy na kuangi character na bamba.
Crazy. Because
when
Mina
many
Bamba
hate you,
life,
they make sure you know.
But Mina Bamba
movie,
in real life, maybe
ni,
in Domana,
movie
like...
Ni, movie ni kiyo cha jamii.
Mina Bamba in real life, maybe Domana wataki ukwe na Amy's wana Bamba wengi. Like, there has to be a balance.
Zi said ya wabambi wana kuanga tu so
irritating. Is that the word?
Videos alone.
Oh.
Guy, my goodness.
Kama sidi ya kubuka.
Kathomi yako na nini?
Mnipe mindo niko vantage. Ama wewe.
Zi wakupatie.
Mnasema nini? Menipoteza.
Oh, nini?
Oh.
Yeah, don't ask
you. Tukoto nasema nini?
Don kwanza kwa api.
Don. Don, I think he's going for Mutu.
Ako warm up.
Just texted him.
Ako kwa tunnel anangoja kuingia stadium. Amy, siwendele.
Nini yo?
Kuongea. Uliko na jintroduce.
Oh, hi guys, it's Amy. Leo nakaa vizuri.
Real.
Mwile tusee.
Ni vizuri, hii sofa ukua comfortable. Hii sofa ukua comfortable.
No, I look nice.
But
I look nice. Kathomi akisema mimi nisitaki kusikia zenu. Kathomi akisema
basi twende pale chandarana tu.
Maybe enjoy, right? But leo ni aje mjanunu watu. Tugege.
Kwaje uone pesa balance yangu.
But this kuambia sio balance.
1024. Do you see?
Yeye ndo nimeli.
I didn't say mbona amja atuja ujanunu.
Si wewe ungekuja naye juu kwa.
You didn't tell me.
I thought she cheated us for the first time or something. Two to three.
Sisi tuko kwa mwisho ndani amesema ulete hapa. So hii episode ni mimi na wewe. I will revenge.
Two to three tata.
And I'm pretty sure even before
you want to buy me flowers the next time you saw me and you knew I was coming. Wewe unanidanganyanga tu. All men do is lie.
You are
kwani yo uhuru. You don't have money.
The only person to ako allowed kudanganya sasa hizi ni Ruto. Because don't
you can't even beat that man at line.
Nilikuwa niseme karibu vitu tatu out of pocket zikifuatana.
You say Mike.
Nilikuwa zikuje tatu but acha ni declare siku hizi I'm a good citizen of the country.
Good citizen.
Eh. So umesema nilikuwa nikulete flowers leo.
Eh.
But I didn't know you were coming.
Austin, you're lying.
How old should I know your bedroom affairs?
I texted you. What?
Also njitete by njitete by kusema.
No, I texted you that I was coming. You knew I was coming. Didn't I? I lie. Sawa danganya. Ni kama sina receipts.
Sema siko ijaisha Oswin.
Me I up for.
It's fine, just lie. Nothing I haven't had.
Me didn't know you were coming.
By the way guys, unajua Oswin lo alikuwa afika studio 10.
Amefika 10:40.
Like yoni ile na lali like
hapo amekuwa. Niliwaambia kukua late ni brand yangu.
Hiyo ni
you like itafanya
hiyo brand yako ishi.
See like mini.
Like if you ndo kitu like ati ukileta Oswin on the table alafu
that's what he brings
to the table.
Yo, me bring a lot to the table.
What do you bring?
Bacon.
What?
Hot dog.
Bra.
Jawbreaker.
Ai? We.
Ni ndo ndo tuna tweetingi.
Eh.
Kwani nimesema nisibi naongelea snacks.
Nzi ongelea snacks.
You introduce Faraj because already they know I have a hater in the studio and they know who do that is.
Oh, I love you. So
who still has much introduce?
That's who just imagine yangu. Faraj in studio. I believe I got to say it's her boy. Yeah. Unajua alikuwa anasema ngai it's your boy.
So ulisema last episode. Ilikuwa kila
last episode ni kitambo mse.
6 years.
Last week.
1 week is 7 years, huh?
None.
Sawa, tuendelee. Si kila mtu amejiintroduce.
Oh guy, my name is Kathy.
See, walikuwa najua. They already know I have a hater in studio and it has to be.
Bro, you're the one who's always hating. You when like don't... projecting Kwanza. Let's.
But me imagine.
Unajua Kathy anaweza nitumia tweets and 7 usiku tu amepata kitu yenye ina relate na amepata tu if you don't have a sugar boy girlfriend. Sa 7 usiku unaona tweet.
Guys, it's not even me.
No, abe whatever. Abe nini? DM at ding ding sucks to be you. So you are on TikTok pia na hate yani all corners.
I don't even send you TikToks or scene.
Haya.
I've only sent you one that one for swimming.
Zee umetuma za swimming umetuma almost 4.
Cuz you don't know how to swim.
You're such a hater.
You're angry you should to mama.
Lakini usiku sinili swim and it was caught on camera.
Natumia kitu na katopido kitu na missile kitu na rocket launcher hiyo si rocket guy rocket launcher na missile like mko underwater alafu mnaanza kaka kitu ka handball.
DDG.
Oswin wewe cheza hiyo game though.
Mimi
DDG mama sma DDG.
Hiyo tumia.
Kuna missile huitwa hivi.
Msomea hadi msomea hapa.
Sikia hii this is
DDG mbona DDG
mbona DDG. Kuna kitu inaitwa alphabet death.
Ah.
Acha nikuexplain.
Oh.
Sucks to be you. Sucks to be you.
So, basically, I have made it my life mission. I have made it my life mission to make sure that the alphabet is ordered before nyinyi wote.
So, basi sasa unazijua. So,
you can make it now your multiple winner.
Yeah. Uko on A.
Unaweza tushinda
kuzuru. Kwa nini msikie mali yako? Ako on A alone.
B itakuwa backshots.
Hey, crazy. Seems like a good venture. Like a good venture.
Just kidding.
To you ni nini na makes sense.
Investment
here. Usina semana za to beat. Beating his meats.
Hey, kitambo bwana nimenyamaza.
Ah, tuendelee. Yes, interfere.
Haya. Nitakuja tu kupiga bogela hard launch kuinje. I'm telling you, you will not when you are watching television, you will not believe. I just for the memo is alphabet it's zote.
Utatushinda cause uko na multiple women.
Doesn't change anything.
But ana pesa. Remember.
Kai.
Ayaya.
Uzuri si kila ndo anaamua yake. So hadi 8 ndo anasema ama si useme shandarani. So
ati si shandarani.
Unaweza sema any
alone.
ABC place?
ABC place B ni backshot ni shandarana D ni
Dini dick around.
Dick riding.
Dick riding. Ini.
That's some
creepy. Ini.
Yes, this is what you meant. Zero to 100.
Because
I don't
digress. I don't want to rude.
Penye tulikuwa.
See, lakini si tujaze hizo zote basi. Tusaidie. Wasi.
Zee, wacho watu wajitafti. Atakusaidia.
A, arcade. B, bowling.
Mkwe creative.
A, cinema.
huyu unajua ni message anatuma si eti it's not in good faith
ama at a inaweza kwa art gallery
ama yeah,
art.
True art gallery ama okay habari
ama eno
guys I'm just kidding this is not me in real life this is not me in real life
bro,
oh
don't
my
be,
god
msikubali kudanganywa
character
Ruto Junior
ni kama nani eti Ruto Junior
wewe
ni
na what
is going on kwenye ni jina yake
eh si uzuri sisi tunajua Ruto JR Cheruto bas
crazy
tulikuwa tunaenda tupinguza kuza a lot of thing degrading sit here
see it after polite one
si dogi
dogi
oh bro depending e
e f bro
e ni
ah kuna kwa moto
e hakuna kitu ya e
like kitu polite what you
fishing
e ni egg walking ti egg walking
egg cooking
ama ile game ile game ya wasio nyi mna spin the bottle hapo nakutandika na mayai so tuipe jina inaitwa egg rolling
kitu inaweza kuwa ya couples peke yao si like a group
si eating tu muende malingi
ya inafanya egg hunting like the way for Easter yeah
Mnaona venye nimeivei kitu?
Sasa Easter
to be in love
it makes sense egg hunting
inakuanga so fun
nikiwa hivyo tu wili
kuna nyinyi angry birds anyway
Sankt.
You could die.
Jibu.
Ooh, the man with the meat is the man with the knife.
That's
pause.
How you
F ni?
Acha nione nini.
Fa.
Nakuja mnione.
F ni fa.
Si fishing. Wende fishing.
Z, Amy funga simu. Atu, hakuna kucheat. Amy is cheating.
Umefikiria kwenye yeah. fishing.
Like, yeah, fishing by the way.
Yeah, I want
fishing.
Hey, nezadi nua tu fishing rod ikaiko. Ile siku tu ndapata mali kuna
So uende na like Naivasha.
Hiyo ni mbali.
Like Naivasha is like 250 bob.
Simboa niende huko yote.
Unataka kwenda kufish Urupa.
Si ushago wetu kuna fish pond.
Huko ni wapi?
Si Nandi.
Nandi na
Start tumia pesa yangu at any point.
EFG.
Oh, they can be dancing under the
Zee, need to listen mani dogi.
Bruh.
I'm a dancing. Basically dancing. Because yeah. there's usually some dancing night at NSK.
Thursdays. Like in your salsa, isn't it?
You can do that. I'm going to watch your ass. Okay, it's a B. Dancing, yeah. dancing, eh?
As in S, muende muwechi sunset.
F, tumesema fishing. G.
I'm a muwechi sunrise.
Go cutting.
Sunset. Oh, yeah, yeah? Go cutting.
Go cutting. H.
Hunting.
Hunting. Ai.
Ai, yaki kichwa yangu isamehe.
Oh, ulikuwa useme ni hand job.
Hey, wow.
Alikuwa.
What will save the youth?
Alika, unakumbuka zile alama hizo?
Yeah, zile marks mingi. Alikuja na ka.
Hizo mosquito.
Unajua kaleka.
Guys.
Ulikuwa na stuff flani, Lion Guard ilikuwa na mark hapa, right? Ama ni the whole of Lion Guard?
I don't know.
I'm coming to watch Lion Guard.
Nope. H ni hanti, ama? Mesema nini?
After H ni?
I love you.
Ice skating. Yeah,
ice skating. Oh, panari.
Skating.
J.
Jump.
Jabba.
Those things you jump from. Uko juu.
Jumping.
The one you climb in ozone, then unaruka chine mo. Bungee jumping.
Yeah.
But you're not bungee.
Ja.
But there's this line. I'm forgetting what it's called. This line you tie a harness and swing. From one thing to another. Let me know what it's called.
Yeah. How do you end the job?
You squawk.
I'm ziplining.
Yeah, ziplining. So Zed.
J.
Sini. Bungee jumping. You see it too common.
Jumping to conclusions.
Makes sense by the way. It makes sense. Jay, you know, Jay. You jumping. But so you only one down. I J K K. Karate.
Karaoke.
Oh, F me football. Mnaweza mcheze football.
Football
like fishing.
Tu mimi nacheza mimi napenda kucheza football.
Unaweza enda kucheza football na mse wako.
Au na mtakule mzee.
Scrap.
Anakujile na
game ni 90 ref, game ni 90.
Wakati anatoa hiyo 90.
Hata huyu alikuwa anacheza football. So mnaweza unda team ya couples by the way.
Kwa
hapo
kesi
na
nini
na single house wino
sinataka
kapti. Ile nje tulikwanga tukue nayo
hii karura ya kufanya.
Hii
wana nini escape live show akuje wote.
Yo, oh my god.
Crazy, when is that?
tumkifika
kwa hiyo jioni kuna live ama tufanye live show. Azi, hiyo ni live show. Tufanye live show after wasi wamesha fanya hizo zote. Again, so tuende karura tu make zote. Anyway, tuendele.
Okay, tuko L. L ikuwe. L ikuwe.
Okay. Ndawambie wofea. L. L. Kumula L.
Katumi pia nda kuchit.
Katumi anachit.
Zina angalia timetable ya shule.
L. Azi, funga sinu.
Naangalia grandi.
L, oh, LAN.
L itakuwa nini?
Oh, na LAN. Oh, LAN.
Ni L.
But then you can learn something.
M ni movie. Okay, tulisha sema cinema. Kapisha sema cinema.
M inaweza kwa nini?
L tumesema ni learning.
Z.
H tulisema nini?
Hunting.
Oh.
Penis. Penis kwa potari.
Podcast.
Ndio hata tujafika huko.
Eh. Au huyu ndo ana jump into.
See, need you to befikira kwa nini? Like learning a new skill. So nikaona learning a new skill ni kama potari. So
oh, so L equal learning a new skill. Okay, because P, we were definitely not going for potari.
Mneza learn kitu mpya pia new
otoko. Mm. Potari. Me too.
Aya, P, A, C, P.
M.
I, J, K, L, M.
M,
not.
Ila te, unaanza chukuita.
Moment, Ibu.
Bad manners.
Ele meno, P. Tuko?
N, umesema?
Ah, mi tulikuwa M.
Kuna kiki kimesema nini?
Nimesema. Mwene msikize episode. Ah, watu wende msikize episode.
What?
M. Yemi out of name.
Alamu unono kichango iko sawa.
M. M. Manslot.
M ni movies.
Akuna cinema.
Oh, M basisi ni Munuoki.
Manumat. Manumat.
You're down bad.
Zi ama yosiku tu move vitu zina match. Like, mtafute matching outfits.
Mini golf. Oh,
yeah,
that's
G.
True. Yeah, mini golf.
Like golf.
Golf.
Achana sana mini golf. Like, hey, mini golf.
Golf. Major League. Go-karting.
Golf.
Zee.
Lazima ukwe.
M ni.
Mini golf. Tumesha sema. Shut up.
Azi yon mekata.
N.
Uko na
escape room.
Huh?
Escape room. Oh yeah.
Oh.
Mimi natafuta rage room. Hata mimi.
So, tariki tu room yako, funga tu mlango. Chini kwa hapo. So unafunga tu mlango. I J K L M M O. N tumesema ni? N tumesema ni?
N.
Ati H tulisema.
N hunting.
Na kuna hiking. Okay, kuna hiking. Yes, tutoe hunting.
Hunting. See, hunting iko juu.
Hunting, hunting una hunting ni
swa. M iko mountain climbing.
ZM ni mini golf.
Mbona unakata mimi?
Wewe unaweka vitu
zenyewe. Mini golf ni golf.
Unaweka vitu zinatutesa ati hunting.
Hunting ya kutesa aje? Kuwa antelope.
Ama squirrel.
Niambie ni wapi utatoa antelope sasa hivi?
Sikwa. Sikwa nini huyu? Kwani ulikuwa ende hunting CBD?
Eh, unaweza enda CBD.
Hiyo kama unatafuta dem. Lakini kutafuta antelope.
Yaani kama unataka kuanza kukaa majorly.
Azizi.
Okay, tuko wapi? Tuko N. N in N nitakuwa?
Oh yeah. N.
Mwende
Nakuru. Naivasha. Naivasha.
Aya ama mwende Naivasha.
Ah my.
Eh.
Yeah,
how do you think? Flash. Mwenye kicheko hii ni vizuri.
Flashbacks na kunyonga.
Nataka kuinvestigate. Nenda tu sikize na wapatia hii ndio kicheko. Unaweza rudi nyuma. Hii ni minute. Rudi.
Pika kama 15
10. Alafu hiyo specific kicheko.
Ni minute 19. Anyway. Ni minute 19. I was looking.
N, CGN, Naivasha, Munde Magi.
Ama Naivas.
Ama tupali nimesema.
Aya. Oh! Ule siku nimesikia kitu amesema.
Kuna tafiri ya castle karibu na huko.
But Naivasha is better.
No, it's not.
Naivasha iko na camping.
Nisitaki kusikia.
Kando ya lake iko na anasa. Everything. I, J, K, L, M, N, O. Oh.
Aki, yacha kuimba, tutakuambia what's next.
Sawa.
Oh. I don't think you can anything as per now.
Uswini.
Ostrich.
Mwende muangalia.
Ostrich kwezo maustrich.
Pii pia ikona pint and sip. I mean.
Hata big.
Pint and sip.
Oh, yeah.
Q.
Q.
Kui.
Quiffing.
Aish!
Ah!
Kwanza niliona tweet flani ati mna ati mna nini ati yes cut you guys wanataka ni cut I'm not cutting you tabii unione kando na
everything that's coming to my head
you tabii stay in baby zuri
walisema ati acha ni na hiyo story but it was a heavy topic on Twitter
yeah it was
Sematio una but what is that by the you know that means to
you
in
you haven't made your babe so you didn't know mhm
let's continue yeah
kimu amwambia usikumlea tamaa
next part
quit nini mu quit drugs
eh q for quitting drugs
real probably to fike cute q for okay
eh so mtakuwa hiyo demo ende kwa nini muende kwa ile tongo aja Easter for so came in circles was a drug addict alafu
by the kunayo kwa ds
ile tongo aja stuff
meeting. Hizo wanakachini wanaambia na mashida zao.
Eh, tuseme A for alcohol. Ndio ukifika Q quit.
Sasa sikia.
Will free the youth. The youth is A.
Who will take the drugs from the youth?
Una journalist katili manza drug supply ya Mombasa.
Walisema unasema nini? Who will save the?
Walimaliza.
Who will save the drugs from the youth? You mean, does malize so drugs? You can't only save the youth. So like,
But walisema, hey, you malize drugs kabla zikumalize.
Ama, H mwende tu horse riding.
But you nisi iko kwa riding.
I knew it.
Arunezenda mu ride bike.
Yeah,
riding bikes.
Bikes, motorbikes. Big.
Nini?
SS nini? Kwani ni mbaya?
Kwani ni mbaya?
Sex.
Sip and paint guys, sip and paint.
Oh, sex.
It's healthy.
Okay, there's skating.
Oh yeah, skating. Sexing.
Sex kwani mnaogopa kwani sini kwani
ni sini watu wakubwa jamani
friends ama ni couple ni couple kwani mapamba yani
ayaya
eh hechi kuna mtu mingi sana
t
I had one for it
t kila mtu anapenda
typing
bono type kila mtu anapenda
mbona mnakuanga fascinated na
Okay, hey bro, stress balls.
I'm obsessed, what the hell?
Bro, greatest creation.
I lie. Zee, mina nanga tu woman. Dem. Ndo alikuwa.
Zee, jegi. Unajua jegi ni?
Wee, zee, jegi ni fata
woman. So, ti tumesema nini? Ti tumesema nini?
Zee, kuna man boobs.
Ti tumesema nini?
Hataki nisifu madem sawa. Nini? Alikuwa sema?
Ti.
Siti ti nini?
Ti.
Yeah.
Ti. Kila mtu anapenda. Tuendele. Oh, okay.
Ti. U.
U.
V.
W. W. X. Y. Z.
N. Tulisema ni?
N.
Yeah.
N. N. Simulisema.
Ile intro ya Robini. N. Tuendele.
Ah.
Ti. O T O
T you
so you
acha stop
you
and I against the
under
world.
The covers nimenyamaza
yeah you may win you may win yeah nani ya katoni
yeah imi hapana
yeah imi go down kama tumbo ya nyoka nini you v
script
nini
so much jana
v oh ndo unafanya script size vacation
Vacation.
Yes, na pesa gani ndo nilikuwa nauliza hapo. Au unajua tamje rekodia don videos lakini tuendelee.
W ni?
V tumesema vacation. W ni wine testing.
Yeah.
I'm a whining.
Those videos.
Nini?
Hey!
I miss what I've seen here.
Hey, but you know, let me tell you something. It can. You can just.
Yeah, videos for only the two of you.
Uliona lakini
sex tips.
Nani amesema hivyo?
Nani amesema hivyo? Si basi yeye angeenda kwa T. Zi, tumesema vipi?
But you guys can record sex tapes.
Zi, hiyo ni weird mbona?
Unaweza? Zi. Unaweza? Kazi unataka kujibu. Si unajua answer.
Any content creator.
Content creator. Zi.
Top the screen guys.
My man tuonane kando tafadhali.
Zi, but mimi sioni kama kuna shida ku record.
Mu record alafu
post-match analysis. Muna iweka hapo kwa TV. Eh, dapo liligonga na mguu. Next time fanya hivi. X ni...
Aya, nini?
X, tumesema?
X nini?
Xmas.
Zizi, unau?
Father Christmas. Munafaa kama Father Christmas. Yeah, crazy. Xmas. Then munapilakea watoi gifts kwa children. So.
Nimedhani watoi wenu, Coco Melons.
Coco Felons. X tumesema?
Hey, X.
Ama mjifuze kucheza ile ile ka nini?
Lenye tulikuwa inatumikanga kwa A4, Apple, B4. Iyo sana mwanga X4? Iyo.
Iyo. You are right.
Yeah, yeah, iyo tu.
I, J, K.
Zema tutaarifu.
Why ni?
V, W, X, Y. Why?
Aki, acha nime kwa mwanga kuambia.
Yatapi.
Yachi, ngama yatapita.
Yodeling.
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 Si, baitha kuneza kwa kukroshe.
Fondling.
Real.
Z tumesema ni ziplining.
Bas tumewapatia ideas for you.
Tumewapatia ideas by the way, so yeah. You can thank us. Alafu pia
mu get high too.
Yeah.
See,
that works for people who
say no to drugs.
Lazima unaweza tumia weed cookies.
No, say no to drugs.
Zizi yes to drugs. Those say no to drugs ni itakwenye kai tu.
Nasikia kuna last week alikuwa amenunua Smirnoff 4.
Last week usina alikuwa pala alichafua meza. Hey, mwasa.
Niju huku kwa.
Smanofis.
Kwenye huku siyezi bae.
That Smanofis. All sin to last, that Smanofis is amazing.
Yeah, ina taste ka soda.
Even though inaanzanga. That's how it starts.
Yeah.
After kila mtu asha kuwa drug addict kwa dunia mzima, mindo ndakuwa wa muisho.
Awezi.
Smanofis.
Alafu ndakuwa naenda kufungua rehab. Bigi pale wasti. Mkitokea hivi job mnapitia hapo
mnanipitia hapo. Kuna nini tu?
Nini yo?
Inaitwa nini? Mtafute watu, mtafuta watu kutumia drugs au nini?
You can't escape from it, right? Unless you listen to the Escape podcast.
By the rehab tutakuwa napatia live show.
It's live show, yeah. Kuja hapo unapata. Lakini sasa kanda saa kanyi pia mtakuwa huko.
Sasa enda rehab yako uswim.
Miri ya biangu itakuwa yiku gaslight mtu wadiku.
Zio ndo shida, ndo kama sezi enda.
Mini trigger.
Unakuanga, we ni gaslighter?
Ye ni lighter. Anasha.
Ye ni gaslighter.
Gas.
Kato mdeo uneza mangalatu. Waju uneza angalatu hivi mdeo na ujue mdeo maneza kugaslight.
Sikama mnataka ni atu mseme. Just say that.
Okay, by the way, let's stop guys.
Okay.
Nini? Na mletea lighter ka birthday.
Imagine nimekuwa nikitaka lighter.
Lighter?
Yeah. Ah, very nice. Oh, nimekumbuka birthday gift yako.
Kazi lakini hii kaya aesthetic. Ntakunungie ni naka aesthetic. Inaka speedometer. Zimechorwa speedometer.
Oh, hadi kuna msia naziuza wote. Ulisema favorite whatever zako ni rings.
Nana on Twitter.
Hei, kaifiti. Ndakutafti ilia vitengi. Unajua ilia vitengi?
Ya, ziko Twitter. Ndona msia naziuza Twitter.
Lele, inyunashia msia wezi mpatia.
Oh, guys. Ni lighter ya kuwasha gas and stuff.
Yeah. Yeah, when you start your life
on camping. Yeah, you know we are planning to go for camping.
Nini si unajua nika kubeba pen. Nitaonga pen na ifa mtaonga. Like kuna vitu lazima uko na for emergencies and
ka uzi kaanza kutoka kwa sweater unakachoma hapo immediately, you know. Hawa si wenyewe.
Or give ka 30 minutes.
Yeah, we are like 2 minutes away so na dai tuanze kupiga parting shot. But atupigi parting shot kwa ages hii si main episode. So tumalizie episode. We have 2 minutes. Katumi.
Mm.
So tuongeleshe 2 minutes.
You're obsessed with me also. And it shows. It's been chewing.
That's the worst. Ari area tani kuna drug addict sasa.
Ngoja mpige nini na simu za nani na
nani. Tunapiga nini?
Isha mimi.
Isha. Tuko okay sawa.
Ozi yangu mlieni mnani jazi yanga tu.
So weke kwa ile album.
Zina kata.
Speaking of album. Anyway. Nini? I'm a D for double dates. 3 for triple dates. Q for
quadruple dates. Wewe haunge kwa kwa ini.
Bro, does she know?
Hapo za pia siyatu.
Hapo pia siyatu kusaidi. Not jaribu kamba. We're not helping you in that one.
Aya, Katomi, it's your turn. Actually, nimezima izima ikizingine zote.
It's my turn. What am I saying?
I don't know.
I had missed you guys. It's nice. It was nice.
We know.
I have exams, mniombe. As in for real, aki mniombe.
Personally, I'm for. So, kuna exams next week?
Only Saturday.
Naweza kwa nikikutext kila siku. Naweza kwa nikikutext kila siku.
Unani text kila siku?
Yeah. After exams.
Why? After exams, I only have a 1 week break. Hata siko sure kama ni 1 week.
Zii, like, after every exam. After every day nyo kuna exam. So, kwa nitumia timetable yako.
Sawa. Unani text why? Siku. My man is crazy.
Kuku trigger.
Bruh. What? Unataka kuokota Karura Forest.
Speaking of okay, watch out to fair. Speaking of it,
zapata usini uliuliwa bana na boy wa wenyewe chunga.
He'll kill you.
Scare you.
Yes. Hadi si joke. Na nakujua.
Yeah, of course everybody knows usini. Who doesn't? Anyway, parting shot. Parting shot, parting shot. Parting shot.
Sio ndio ndio hakuna parting shot.
Zituweke tu.
My parting shot is kikurambe wewe.
Listen up, please. Avoid that. Avoid. Sasa sikia. Na wewe nimesahau kukuita cartoon. Anyway, Faraj parting shot.
I thought we'll come with my mics.
This is Jazima.
All men do is lie. Other than my mom.
Mwache kwenda maandamano.
Compilation. Mambo itachemka.
Maandamano.
Hiyo ndo parting shot yangu.
Mi parting shot yangu ni like, follow, share. Amy, wendo unakafunga.
Oh.
Nasitake kusikia la kitu utasema. Siju utasema
stay beautiful, person X. Keep smiling and yeah, have a wonderful week ahead.
Bye.